Songs of Sherry Darling. Kumbuka hii kolabo imebeba wazito wengi. Sky Locking.
That's why you two today.
Haya, weka dance. Weka power. Weka nguvu.
Sambusa, kichuguni mzigo na toroli, adi nguo inataka pasuka, msupu mwenye macho ya gorori, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't like.
Anaitwa Willy Bond.
In your eyes, I don't like.
Featuring Clay Bond.
When ora ya dunia.
2019 is the year, Shokram Nyamira.
Usije nikimbia, tulia.
Na kama inakubamba unacheza kwa maringo. Somebody.
Na baki na kimunya. Na baki na kuna kuna. Mama siyemi. Na baki na kimunya.
All right, in the meantime, introducing MC Samora.
Yes.
Yeah,
I love that. Again, selector. Speedometer. Send it.
Deep, deep. You got the keys to my jeep. This is the case and
I'm really playing the house.
Shift. Ignition.
In the
full speed.
All the time. Ski,
ski.
Speedometer.
Speedometer. Accelerator. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Accelerator.
Promoter Dick in the house, yeah?
Busy, blase, blase.
Don't
una
forget out.
Una uko hungry.
It is much. All the time, man.
Second, I could rock and you be my honey. You say you want me or you're so funny.
Can I
so
bad, no?
Heard it all before.
Hey, somebody on your mic, yeah?
Heard it all before. Baby, this, baby, that.
Beep, you got the keys to my jeep.
Really shadow, no?
Ignition, baby, full speed.
Tell me.
Ski.
What?
Accelerator. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Speedometer.
Kakukuni.
Basi
samaki ni.
Na wapenda wote.
Genge. Kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa duna sipendi vita tona watiaji. Nikiserereka. Napenda ndogo
hiyo.
Dimu. Na chagia maji moto.
You got the keys to my jeep. This is tuke sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Skid. Accelerator. Speedometer. Kusereka.
Nebra showground ya.
Speedometer.
2019.
Speedometer. Kusereka. Speedometer.
Kawewe ni kari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi.
Kika weni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kale.
Tega kutiyo.
Baby put it in reverse.
Video T.
Tupampa.
Look at Timo.
Mebeba utadhani ni trailer. Kama wewe ni kecha.
Tega bokocha.
Neighbor.
Deep, deep. You got the keys to my G. Usistuke sana mrembo hini.
Tega kukati.
Ignition, ignition.
Kukati nyamira Timo.
Speed. Skid. Accelerator.
Apele kwenye selector.
Ndio mboranga nimekamna mandom. Zitere ni na zote zimetoka ngong. Nina wapo wezi mpata mini kasadam.
Chukikwa mboko madem sinio.
Zini maharam.
Pigwa mboko.
Cheta chini yo.
Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko.
Kapi mikono iwani wewe nyamira.
Una ni tam.
Poko haram. Poko haram.
Piga priti yo.
Poko haram.
Zitere tunas. Yemira timo.
Poko haram.
Sama ndani kisani baba Mwiba kujitia una pole Wewe ni mustarabu kaka Ikamate mpaka ipo Apilo na chetu na
maunda
I am a tough and you
can Kreka
Hola mwiki Wapele kana rada na wapele kana rien Kama au narada mze ya beli sharien Hapa niko sakata sakata kam sakata Chika yoyo kamata kamata kam sakata She want a bad man look it up Never seen one like look it up Turn around, squeeze and lock it up.
Brand new tune, it's your pain
now. If you get step, you na penda easy vid. Ebu la lishene tibado unakutu. Na mapunye toso na juwe weni sugu.
Kongre ni mikono tiye wani wote.
Awa ukuja kwangu wakidai njugu. Security ni ati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbo flani hapa. Piga punye to akikaza kani dry hata. Story flani za waras wakibanshada. Niko pin na kichimbi kani ngale hata.
Steph, my 3-point tattoo, Sifani Stephanie wangana yangu tattoo Jujoti zangu wanga round it, tattoo Muhogo bigi mini mruyo, mi upiga kibantu Ting-a-ling-a-ling, school bell a ring Na mindo bell ringa, na upele kana rien Tuma pin, mejipin na makoro Naka pen kana linyonya mbu Ohoro wakuo, mwendo wakuo Inanifanya nisike kushika matakuo Hizo za kuo, chezi kufa kuo Ziko na rien kushinda hata za mama kuo
Diwa muranga nagidhike tobo Budi zangu kama kanzango mongo When you could do a call
Give him a selector Let's be
Oh baby
Wapi mikono mikono yoani wewe?
Hey,
oh. Tuimbe sindio kwa sauti ya.
Oh baby.
Nini?
Nido. Koko kia mini wo.
Tika bukati.
Tanyo ai.
Yabere timo.
Baby, nikikuna na manwa na haja. Baby, nakuwaga kitoto nganga.
What?
Tell me.
Don't forget out.
Katina
Mose edition, yeah.
Mia mia, wakitomi ni kande, kwa moto baridi zikande, kama ruba ni kande, tuwe wote. Akambe vikambe, sumari kwa nyundo ni donge.
Singa maua.
Mira Sunday, I love you.
Tuimbe sinio.
So kwa bedi kwa kochi kitanda maitu.
Apo sanya mina.
Yokote. Yona kwa juu, chini, meza mia.
Yokote.
Sungura nipe karoti marage sijazoea.
Yokote.
Bigale di Sharon the house.
Kote na vandisha.
Ode sao nyebira timu.
Chichimea. Oh yeah. Baby, baby, baby.
Bigale for another one.
Ukitoka kuoga nitenge.
Ya moto moto.
Lito meselector.
For
another one.
What?
What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What?
But never equal. Pick up Mike. Look at Timo.
Umenivalia wiki tamu kumendani ni matuta.
Tunasondeka.
Akumbe pia haga feki tulidhani unafiga. Oi 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 oi. Si watu wana tabia mbaya. Hey. Si mbuko na matabia mbaya.
Hey. Si watu. Are you ready na mira?
Okay.
Is it my selector?
Matabia mbaya.
Tunasondeka.
Yeah.
Tunasondeka.
Ikileta shida.
Tunasondeka.
Wala.
Tunasondeka. Tunarekebisha.
Tunasondeka.
Yeah.
Wapi mikono mikono yoani wewe?
Bala bala eh eh eh. So all my party people in the club, let me hear you clap.
Pick up Mark.
Eh eh eh.
Is it Mark, yeah?
All my party people in the club, let me hear you clap.
Give me the team on. Baby Bessie.
Bala bala.
Baby Sharon.
Eh, eh. So all my party people in the club, let me hear you clap. No tricks, no game, just a skill to make you clap. So all my party people in the club, let me hear you clap. No tricks, no games, just a skill to make you clap.
Look at sounds, yo. It's your pain, no. If someone can your mic, yo.
Wanna sema duma, kumbe ni jasho, sema eh. Bala sema duma, umbedi jash, sema
Bala, bala,
Dumbala J.A. na mada bitch ndio zile kwa masanduku J.B. Isi dumba ni jasho mafans na J.C. ta hit Kampala Haka Tanzania kwa J.D. Boom shaka boom hii ni Dumbala Udada ni tuku mdara baby Isi remix atu ini remix of the year Those of us in my opinion sama
yes.
The A Haka Super rapper super singer Numa sana utashanga Asana sana shukran thumbs up Dada kweli umeji
Rappers to be It's a blogger sounds ya Traditional Kito Bena Asa Evi Samora kwenye mic
Tukianza lam
Men
we be living in the sky
Hello what they say Thinking about that we think it okay
Another one Another one Another one Another one
Bad girl you can be my baby mama Wanna take your class
That's girl na gala bilets de mama Select track bring it
No yana Rain on me
Mikono mikono gani?
Bad girl, you
can be my
mama. Wanna take your class, we can chew
for mama.
Your body language, from the kind of private jet, we can fly to Mars.
What we reach out now?
Tell me chains on your
chest.
Hiya, you better than my ex. I got the room party, you can be my
Don't forget your double. Hiya, double city.
I taste, suck up. Girl, like it when I whine it. Suck up. You wanna pull it from behind? Feel the wave coming right in So get too close I'm a killer baby no
lies
You don't lie Feel it burning like a wildfire So get too close I can tell you all love Say you only wanna top guy Ain't nobody went like me But my love ain't free In there, hit it Don't stop Money on lock, feel it, hips tick tock, get it, queen that's me. No time for the basic piece. Yeah, magic got me lit. I put my hands on my
head.
When I'm done, you're gonna miss me. Yeah, what you want, baby? I'll be your number one. Nothing can beat me. I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, shooting pepe. Oh,
baby,
oh, baby, oh, baby, oh, baby, oh, baby, oh, baby, oh, baby,
oh,
baby, oh, baby, oh, baby, oh, baby, oh,
Pega Morata
Ete
Morata Evira Tima
So usiwe na wasi wasi Wala sta kila wama Tetema isidunde Miluna nipenda ndo minapenda aga Unavyofanya ndo
Pega pulmo tadika Robert Adika, I like you, man.
Wala ite na mwusha danja, na vyo kupenda suraisi. Zima kima chaliwe dad, niliweza za mabari. No siongo pezi lepa, tira, tira. Wala wasikutishie mataira. Mana nafsi mame taku niongope. Soro isi wena wasi wasi Wala
stakilama
Ay tetema tetema isi lume So usi wena wasi wasi Wala stakilama Fatuma la kwenshi kwa bam bam Nakapi ya mskini big bad from London
Select sounds again I tell you man is the Chris edition, Sat edition Tukaba di kesho sindio Bring selector
Yeah.
Block at sounds, yeah.
Makers.
Auto Yugis, yeah.
Two on the bed.
What do my luck when she call bum bum?
Bombaringo Sindio.
Nairobi and skinny big bad from London. Unavulika ita do the sexy one ikera Fil nika mke nije kukusera Dukuma na zina zitingisha mpera Titu vya wazi wazi chizisha masera Yona Shikita, 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 shikita Tingika, 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 tingika
Sia city boy, yo
Lupita, 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 Lupita Tingika, 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 tingika
One by one, let's go
birthday.
Come on now. And do, do.
Big up Lydia. Give me the team.
One by one, let's go. Go, 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 go.
Come on now.
Call me just and do, 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 do. She's the type of girl I need.
Big up team.
Like a bubble gum, gagam. Kinipa nipe vyote vya haram, haram, ram. Rojo rojo zam zam, zazam. Unapoleta kwangu nita kam, kakam, kam.
Another one.
Chiquita, 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 chiquita.
Another one.
Singita, singita.
Oh, no, 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 no. The kind of woman who the kind of woman who will make me happy. And you can guess in your chair. I take you as a look.
We have brought a deacon.
The kind of woman who the kind of woman who will
make me happy. Okay, so cool,
and you can guess
till morning, yeah?
Take you as a look when you walk away. Baby, your mind is high. When you find me so goodbye. They don't get quite good to fire. I go back to like a pro, you go love me, my guy. Feel how when you ready, I die.
Pick up a coach, yeah.
Do
look at team.
You want to do to me? Eh, sit to anybody, cause you're my fantasy. Come on, Kuchuna Magan,
it is Silva.
Big and Gun,
look at crew.
You could be Buru Danis in his own.
Don't forget to just smash all the time.
Baby, you're my desire. When you pen, I miss your vibe. It all gets for cause of fire. I could fuck you like a fool.
You come a pilot.
What?
A chini, si juli tena. Waki piga mbea kama pilot.
Kena kumama seba di zianze tena.
Mama ni nganga nye, ni nganga nye, ni nganga nye tena.
Wala bukati.
Nishikilie, nishikilie, nishikilie tema. Waki piga jungu ni nganga nye, ni nganga nye.
Right place to be.
Waki chocha
be. Inside the block your team.
Nishikilie.
Block entertainment, yo.
Nishikilie tema.
Party boss,
I got the juice, mum, but not belly belly. I'm on my fine, but they do lower. Girls don't wine for me, dirty wine for me.
Montana, I'm gonna lower. You got the juice, I'm gonna
belly. Lily Shadow now.
I'm all fine,
Lily Lilia. Remember the team.
Girls don't wine for me, dirty wine for me. Pull up to your bumper. Till I get it, biggie, anaconda. We can have it, baby, no wahala. When you shake it, baby, I am in charge. Hot rubber, girl, she be hot rubber. Shad color, she be mini shad color. Showstopper, girls call me Big Papa. No wonder I be getting too proper.
Excuse take it easy, huh? It's a block yarder.
All I need is your figure it.
I told you, Gizia.
Give on for morning, give on for night. Give them the cuckoo, I be like the bank. Give them the tea, make them temperature rise. I'm the king of the nightlife. Bounce along, bounce along. Feel the wave and feel the bounce. Bounce along, bounce along. Hear them dancing to my sound. Bounce along, bounce along. You know
Mira por Rattan. Ese Bucatín, mira Timo.
Let me turn you make you suck my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough.
Your conscience, yeah.
You pretty girl, it's a bad man I call. Make you fly high like a bird a shot, none at all. Hey, tell your body good on it, I'm at me. Hey, tick for me, back it up for me. Hey, you suck me so tight, it a grab me. Hey, anything
miss epics, yeah.
Godly. You bend down a bender. You bend down a bender.
You bend down a bender.
You bend down a bender.
Ingina ni agoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. La mimboko, mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone proper. Lafa kiwa batwa na dondosa. Pale downtown na na
take it easy, huh?
Pale down, pale down. Kudondosa.
Lili Sharon, the hounds. All the time, Lili Sharon. Lili Lili, huh?
You die, you bend down a bend. A figure fire, the dangerous. You die, you bend down a bend. A fanya. I feel some of it here and new time, new time, new pender, a pender.
Some block here, there.
New pender, a
bit of pender.
New pender, a pender.
It is silver.
New pender, a
bit of mush.
New pender,
a pender. Look at crew, huh?
Gokale, gejaza, kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na riyangu, zituna kama jangu.
I put myself in, though.
Kwa mboka.
Mbisa samore, huh?
Kwa tuzangu za mboka. Kuna panya, supaka, dakula nyoka. Wakichaka, kitanda, likona sofa. Chapa, chapa, kichapa, na chia
broma. Kwenye ujibeba, nga miudai, miudai, miupenda, na penda. Chako, kwenye uicheza, nga miudai, miudai, miupenda, na penda. Chafika, fara,
nijenda, na chia broma. Chafika, fara,
selector, come again now. It's a credit edition.
Mi
Romeo na Juliet. Mi na we, mficha siri zangu nyeti. Watu nyumba we, hold on yo mapenzi. Jicho nusu mwezu kimuha, sikigulu mtembezi. Utoshinda ndani ya menona, kidudu mapenzi kweli. Nani anani nyevua,
ama pesa kweli.
Wako ndo nimeajua.
Tunasonga na wakina wengi, wakina Sharon, Bucks Kid, Bob, or you can see Tazan, Apo, Dede, Wabebe, 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 Usione simba amenyeshewa ukadhani ni paka. Here the lion.
She talks out the coco. She want to know the coco. Yeah. But I want to give you some love. She talks out the coco. She still want to know the coco. Yeah.
Wangapi tutakuwa nao kesho jioni hapa?
She tell me
say, kumbuka tutaanza jam session kutoka saa 8.
As the rubber don't dead.
Itakuwa na show time.
See the baby don't come again.
Ama ukipenda unasema talent show.
I've been the baby to try.
Please set the temple.
If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you and make a die. You know it.
I love for wale wa jam session.
If I don't get today.
Mbuka tunawachukua mapema kutoka saa 8. Ndani ya showground ya Mira. On Sunday, siku ya kesho, don't forget. Alafu kibanda tunatoa siku ya Monday asubuhi.
Do you remember the first time tulivyokutana?
Unasikia hiyo?
Remember the first day tulivyokutana, mama.
Umeombika.
Ulinivutia na sikuvumilia.
Kama ni tamu naambia DJ arudishie. Iyo yako. Leta DJ. Kumbuka ukirusha vibaya unatupwa.
Do you remember the first time tulivyokutana? Do you remember the first day tulivyokutana, mama?
Ati umeumbika.
Nivutia. Ule nivutia.
Rangi ni ya pesa. Nyamira team.
Hey. Dede. Sema tu kweli baby umeumbika. Wacha kwanza ni anze na sifa
zake.
Super thing one, figure check. Thing two, sura check. Super
thing three,
yangi ni ya thao.
Wimbe tuimbe.
Baby unabamba ukivo
kitenge.
Mokeli unapendeza ukivo
kitenge. Let's go, let's go.
Kitengo romi,
let's go. Let's go romi. Kitengo romi. Let's go romi. Let's go romi. DJ. Kabambe, kabambe, katambe. Yani tunasema ni teke teke. Sawa, wale wa Nairobi.
Scotch, stand. It is an optional dance. Scotch, stand. It is an optional dance. Scotch, stand.
Atina kukemba.
Scotch, stand.
We wengine wamekubaliwa na weather. Pesa nyingi hakuna. Wabebwe, 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 wabebwe. Yani kila kitu ni kali kali. 2019.
Scotch, stand. These are no optional dance. Scotch, stand. These are no optional dance. Scotch, stand. These are no optional dance. Scotch, stand. These are no optional dance.
You know what you're running on somebody, my baby.
Shauri yako unachokoza nyuki tu. Hey nani utaumwa sana. Katambe. Bubbling, bubbling, bubbling. Wapi, wapi, wapi DJ? Zungusha kwanza marendine tena DJ. Ikibamba sana tena Holande. Holande. Ina rock and roll style. Mada Siro, una babon, una babon. Wacha tuwakembe, wapi nyuma. Bubbling, 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 bubbling. Wabebe tina mutu nyamira. Weka dance basi tuone. Weka power. Esto, 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 esto. I love it. I love it, Namira. Ati Buyande. Buyande Nyamira. Yani zinafanyika bono iga, sawa? Si uongo. Tuko ndani ya Nyamira Showground 2019, DJ Ben. Na mimi hapa MC Wallace kwenye mic. Sakata ukiachilika. Sakata tingisha. Sakata tingisha. Na kusikia DJ. Na kusikia DJ. Oh my God. Oh my God. Ah. Ikiwa ni tamu sema pull out. Yeah, ini 2019 Showground Nyamira. Tafadhali usikose hii CD. Unachukua tu na 50 peke yake. Hii ndio itakuwa inatamba ndani ya Nyamira, si ndio? Wabebwe! 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 Weka power kwanza wewe.
Bring it back activity. DJ, bring it back activity. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. When you bought bring it back like a TBT. Missy pop but na rom card DVD. Watch it go viral. VCT. Masudona mbiko na dani metoka VCT. Hii ata watu wa kahawa watati.
Nyamira.
Chai washati.
Inabamba ibambi. Hey, ina bamba.
Donda plus, bombo glad. Kuna venye hizo vitu mbili Buddha's jai mix. Pointing, pointies. Sai kuna venye niko na mapanda feelings. Peso just nigga, unachanga shillings. Keja convertible nilibomo wa ceiling. P.A. unadai ni kujenge. Nda kujenga aje mtu wangu na Buddha wesi building. Na bring it back activity. Na bring it back activity. Na bring it back activity. DJ, bring it back activity.
Wave the power on your media to one antenna. Let's go. I love it. I love it in Amira. Underwater family dancing crew. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go in Amira. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Wapi kelele. Adi asubuhi. Tena leo mkitoka kama pema ni shauri yako. Tutazidi kuwatamba, kuwaguza na kuwashika. Select your band upon the wheel.
Bog, bog, bilo kali bado mini old. Bog, bog, mana bad man kwa him bog. Bog, bog, bilo kali bado mini old. Bog, bog, mana bad man kwa him bog.
Bogi, bogi, bogi inapenda ule shori. Ule shori anapenda iyo mbogi. Kombi atakuwa off oni. Oni, oni, pipi kadere kon kodi. Landlord tunawa call kodi. Wakipisha kwa mlango kodi.
Vijinji makuwa na ndogi.
Ghetto score tunasawa kwa
na kodi. Iko nini Nyamira? Ambia DJ Shida.
Bogi ni wanoti.
Bogi, bogi. Bilo
kwa mbado ni mbogi. Awapatie sindio.
Bogi.
Where you do?
Bogi. Mana Batman kwa ni mbogi.
Vijinji makuwa na ndogi.
Leta hiyo DJ.
Bogi, bogi. Mana Batman kwa imbo.
Niko na nyonyo flani hapa ya uwaga na matiti. Kengine ni kapichi hafa na ni vijia shiti. African Drake hapa girl name Kiki. Oh mami ya levi gala get. Napendo na vyo songa mami. Run bogi na mi kifado na lonti. Na bilo meji beba mami. Niga wige na mi. Mini nika wala ni.
Bogi ya masaki na shi. Gati ya bosko alfo na keni. Mademi ni kachwani.
Hey, ni noma sana. Kumbuka hadi sisi tulikuwa tunawatarajia. Make it lovely night.
Nifunusia tu manyoko nyoko. Walifunga duka salifika soko. Alipanda bia mapo.
Boda boda team Nyamira. Wabebwe wabebwe pole pole. Ama ni aje wazito. Ikiwa ni jamu tunaanzisha tena kwenye top. Select a band upon the wheel. Select this man. Silver
254.
Nyamira ina bamba ibambi. Ina bamba ibambi.
Jambo, usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na dai ku dismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, it is kuma.
Utende do ikwe mingi kabisa.
Na wabeba
beba bila kusumbwana. Maringo nayo.
Bakura, MCA Langata isha kuwa. Alejandro Love Quotes zimevuma.
Oh, baby,
hit and day. Yani unaweka mali pasuri sawa. Akikarambeka. Watu wa gamba. Na Kongo marani. Watu wa chabera. I tell you, it's gonna be okay tonight. Whoa, MC Wallace upon the mic, DJ Ben.
Báilame como si fuera
Lockyan Entertainment.
Enséñame ese pasito.
Bye to the fullest.
Bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh.
All Nyabite crew. Nyabite ghetto.
Báilame como si fuera
Boda Boda team.
Enséñame ese pasito.
Lady Donna unatakikana na besti yako hapa nyuma ya speaker.
The way you move your body, umeteki tu over, lakini
ulete mali ya wenyewe.
Your tempo.
Noma. Ukisonga wanasonga. Alafu inapelekwa na kiuno. Wale hawana kiuno wawache nafasi. Alafu unakaza belt. Lakini chunga. Inaweza toka. Hey! I love it, Nyamira. Showground.
Stay to your upper jaw, make me feel weak. Kutunza kama toto ntakulea. Kutea, itakongeze